boy.
They call me burner.
It's platinums.
Hey, 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 hey. Now you they make me sit down, they sing this song. Gala, gala. You come they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Hey, hey. Now see if you walk on my pants, now my dude. One paka, one paka, one Anita. Answer. When I'm boy, I try to kill a say. One paka, one paka, one Anita. Answer. Now see if you walk on my pants, now my dude. One paka, one paka, one Anita. Answer. The boy, chata kilase, wana paka, wana paka, wana nita.
Ade kaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunja dela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
ainama,
mama,
ainuka,
baby shot them.
Ainama,
hey, hey, hey,
ashika kuta.
Konyesha ulivofunzo,
ainama, hey.
Go down baby,
ainuka,
give it to them baby. Kutunza so sura so shepu nini kimona tabani hivi sinura sepetu ama ni mwite jina gani baby gaya badikila mwendo kama katapila migu ya pombe tequila she the best my mind pamutuba kongo kabila madongo lunyamila and she so sweet vanilla she the best my mind.
Oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Ade kaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunja dela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
ainama,
mama,
ainuka,
baby shot them.
Ainama,
hey, hey, hey,
ashika kuta.
Konyesha ulivofunzo,
ainama,
go down baby,
ainuka,
give it to them.
Oh ya badem, toto nya upoli. Anathimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby kirima. Kisima, kisima.
Anda kisima.
Naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, nini katoto kachafu kama bata. Mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje,
ainama,
mama,
ainuka,
baby shot them.
Ainama,
hey, hey, hey,
ashika kuta.
Konyesha ulivofunzo,
ainama,
hey. Go down baby,
ainuka,
give it to them baby.
Ainama,
hey, hey,
ashika kuta.
Ruksa kutunza,
hey, hey. Let's see if you walk on my pants, now my dude. One paka, one Anita. Answer. When a boy, I try to kill a say. One paka, one Anita. Answer.
Let's see if you walk on my pants, now my dude. One paka, one Anita.
Simba, my vision ni tashem. Bile madem zao na wakita.
Yes, boy.